Akakiuka parliamenti yake byensimbi olwaleero lwekaddamu okufuna ebirowoozo ku nnongoosereza gavumenti zeeyagala okukola mu misolo. Ku ntandikwa y'omwezi guno gavumenti yaleeta ennongoosereza mu mateeka 7 ge yakola okukola mu mateeka ag'okulungamya emisolo mu ggwanga. Ku lunaku olwammanda akakiiko lwekatandika okukunganya ebirowoozo okuva mu bitongole ebibiina by'obwannakyewa n'abantu ssekinnoomu ku misolo emipya gavumenti gye yagala okuleeta. Akakiiko olwaleero kasuubira okusisinkana ebibiina eby'enjawulo okuli n'ekitwala bbanka mu ggwanga ekya Uganda Bankers Association, ebibiina ebiri mu mulimu gwa zzaala, ekibiina ekitwala ababazi b'ebitabo ekya Institute of Certified Public Accountants of Uganda. Akakiiko era kasuubira okusisinkana abantu abali mu bizinensi ey'ebyobulambuzi ne kampuni y'ebyempuliziganya eya MTN. Ekibiina ekirondoola embalirira ekya Civil Society Advocacy Budget Group nga kisinziira mu kakiiko kano kyasabye gavumenti okulowooza ku ky'okuyimiriza omusolo ogwa shiringisi ebikumi 200 ku buli liita y'amafuta okutuusa ng'embeera eri mu kyondo kya buwala bweteredde. Ssentebe w'ekibiina ekitwala obukolero obutono ekya Federation of Small and Medium Enterprise John Walugembe era yategeezezza nga bwe bandirizza ekya gavumenti okwongeza omusolo ku musolo ogutandikibwako omuntu gw'alina okusasulako omusolo okuva ku shiringisi 23 n'ekitundu okudda ku 33 n'ekitundu. Walugembe wabula asabye paalamenti ekendeeza omusolo gavumenti gweyagala okuteeka ku bintu nga sukaali, amafuta butto n'ebirala singa abantu abafuna wansi w'33 n'ekitundu bano bakuganyulwa mu kusalawo okwa gavumenti okubasonyiwa omusolo.
Tuli munaku obadde omujjako peyazu n'ogamba kati omuntu yenna atasusa 33 tosasula peyazu ne tukuba engalo nti weebalimu naye ate ne tukusanga nti ne ku sukaali otaddeko. Jjukira sukaali akola ebintu bingi, amandaazi akola mu kabalagala, akola mu keeki, akola mu kikati. Jjukira ate abagagga ebintu tebabijaga omusawo yangaana sukaali butto abalya Rolex ne chapati yefaba wansi bali abagagga balina ebintu byabwe, omusanga alya kabeji n'ennyaanya n'akugamba biri omusawo yakolaki yabinaade. So n'olwekyo ne tusaba nti emisolo egimu gino gavumenti gyetaddeko osukuto ekendeezeeko. Tetusaba kumalirawo ddala n'ekendeezeeko oli sente z'afiisize eri azisigaza naye bw'ozireka resiti gye ziri, kitegeeza sente olizooba omuwadde n'afiisi eri zonna ate zino ozimu 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 ozimu